maishani umekumbana na majani kuchanga moso misukosuko umepitia moyo usiaga
Jump.